Yeah, bad then. The George Key. Urei waturi prayer wa mundeti ya gafi kanji umugwije ukuri tanindi tobani imetsika tanyi mora mbono buryo kirebesha yabuze ukuntu kambonyesha nanga ibishoto byatanye nesha nanga uburyo ukareba n'impuhwe nubwo uzubika gahumisha
please don't do this to me kandi ufite abandi benshi kubera muni rebera andi wanje wimukinisha oya oya
go 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 away
player
please don't take away
kenda
uzo senye tutkubakanye and no story bad in the
trenches
cause that shit can make me go crazy.
Fata nka twin nige mwinjiriye yose gafatwa nka bish pamuco magakush agaseka nka fenty tugahama fuck ibyo bisaza nibishenzi kisabusumbye saronje pamusetsa daily gake gake tumenyana ngenda menya family ntuza naba siblings biragato naye koma fuck iminjiriye tanagira benzi kuba bwaya kai cyane ntibuzi na sexy ntabyo gukora bugira buhora gacati rasa ka bambo agaruka ku mwambi kinyabupfura mparusha kivanze n'ubupanti nibyo bikugaruruka go twakuvuga bye urashona mbande trick inkundi cyane chiri freaky, chiri lit, chiri soro chitagenda nana click, ma baby shi atena barirwa muri seats, nanyu kumpunya mahirwe muta muri beat bibari neza byose iyo bikozwe low key geruko we yumva mari nuri lonely baby girl nkimutse se kuri lovely with the flower itajya yuma muri sunny days bibari neza byose iyo bikozwe low key geruko we yumva mari nuri lonely with the flower itajya yuma muri sunny days
please don't take her away
again.